gaslighter, ebu washa bangi yangu. Sama gaslighter, keti chini unachoma. Sama gaslighter, utaacha kujigas. Cause sama amaita nifa kutumia maka. Akasema mweni bo, shika his soul. At the door, akatupa on the floor. Cheki kwa kio, utaona ngo. Atimini yone ngo. Unacheza too fast kama Concord. On God, knocking on my door kama you my landlord. Ata kama unanipo, if I'm bored, get you through cause I'm on board. Ilisikia bado kana chill in the bandos. I keep on my spliffs for my randos. Kapata katawa kule nandos. Usijali si ni mimi, ni yule Franco. Gaslighter, ebu washa bangi yangu. Gaslighter, kiti chini unachoma. Gaslighter, utaacha kujigas. Ameita nifa kutumia makaa. Take it in stride, ni a franchise. Kila wiki unachastise. Deshara yako ni kukongalize. Leo, utaketi tutazame your demise. Cause Lord, nisaidia, I'm bound to strike a chord. I'm bound to strike a chord. Kunicross uwezi kuwa vona. Pesa yako usi ever try to be lord. Chika simu pika nduru to your lord. Cause si mimi si leo, labda jana not to